msafi.com.
Natamani ata pesa yani zinge kwa majani, nizitume ni muonge ata akitaka milioni masikini. Kwa ajili yake mina kosa amani, taswira yake najirudia. Nishatumwa mashoga shakesha kwa waganga, bado inashindikana. Nishajaribu kutangaza wajue nampenda, mbinu zote zimegoma. Shafo sirodi kukaba ili apale mchumba, wenda ntakuwa wamana. Nisha tafuta sana mavumba, shakinda nisha ponda, posti shalala sana. Anae nipaga mawazo eti, anae nipandisha gabipi, anae nipaga mawazo eti,
Shagabi. Showcase, yes, minampenda dish dish, ya naipenda kish kish, yes, 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 yes. Ya yendo chanzo, ndole nipanga mawazo, le sababisha kikwazo, wawe nikaanza mwanzo, seme kitu nilo nanga tu before. Sele chukulia poa, saivi na nanda nafajiri ya show. Easy come, easy go, sulisema wanapenda madu show. Sulisema siku pati, unitaki umenichoka. Umepata danga jitali na miliki verosa. Mahaba niteketeze ni uo fanye kunikosa. Kati nilipanga mwezi wa pili nijetoa posa. Nimeshukuru kukua kujua fungula kukosa.
Anaipaga mawazo eti,
wango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.